CKMusicPromos.com.
Gas boy gas as the ticket to pony gas and nigga. Kuno kweta fika ni posha nigga. Dere shimikwa hata the komi cash boy.
Aya.
Mutima wasinda mwenine futu wale mwona muka bulara Na kupere nsasa wakita wale fuku njanga shadio nsengati nipula Aka kena shirefu wano kuchiro makaribu wa mdifu kukapanga kana mwana Aka kena na kumuru wale chungo wakare tere pari nebo ari nijuhufi Kapiti mama kanipasa kupari shuka futi lafu sana Kuenda kuina nguine wala mungu wala sana Expo fupi nene chipu tati zapu sana Hapa kupere rapa kine wala su
Kuelela mubaki Na wewine walikweta maraki Ili line ni sela Oh, ine ni sela Chile foya huku kuelela mubaki Na wewine walikweta maraki Ili line ni sela Oh, ine ni sela Kumaka we exi Hapa na fichinja ni next Kumaka we exi Hapa na fichinja ni next
Poketi ya exi Boba lafu zeti Niwe kukwezana na ena msuri niti Hapa manjeni na peza kamba mboki Na gana ni chinjanga inonge nongala wina Ex kukwezana na eneso iwa lako Chene chizaka kukambisa pa ni manako Oke ex fusek pari ine foketi Pacha ukatuma foni kamba na mabizi Thani kukaniza iwe peta ni beba chiza Hava nina peza kofina fochita Fukwezana na iwe soli mama fala chapita Ex fuseki diwe kiti nati
Chile foya huku kwelela mubati Na wewine walikweta maraki Ili ine ni sela Oh, ine ni sela Chile foya huku kwelela mubati Na wewine walikweta maraki Ili ine ni sela Oh, ine ni sela Kumaka we exi Hapa na fichinja ni next Kumaka we exi Hapa na fichinja ni next Kumaka we exi Hapa na fichinja ni next Kumaka we exi Hapa na fichinja ni next
Gas boy FM Cheese boy Komanda mafia Na baya ya pachi Na mimona na bashara Saka bobo na barankwe Ni JT
Sweet people Chegereke Dash na zero Mangwani
Exclusive from CKMusicPromos.com.